yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde sakira be hede be studio tamani o do sa do aljumaare handen yude besoin de la presse de bamako do saki ki modo Ousmane Diko yottinton kabaruji gondi doodi hono torrobe be beedi bonnandaji mu en handen o leleedi mendi e puddiri beete baggo handen kam ministre mato kidalto be jokkini kikida ko odu larme mali do lawol gundam yaade tumbutu jeegon kentike hen tapantaton barminama goto gonde kidal wi de inare warti monfu ana hinni golle mudde avion ana weya do galurde do haybedemo Mamad Saleh Anadif andini metti mudum fewde e torra ngaduka le camp ONU tokidalto plateforme wi humanibe kawra de rengaldu jawna golle o faadi torraji cela jom en kaber didon chabike gollo goto aux efforts kenyan to sokoloto le cercle nyono le lamu segu gotonado goto tondu wi wana joni woni arande e ngaki o do golle nokku ton do denno keɓen famude tan hande beete handen o kidal findi ele lowande gomoyde kesanade kan minisma oni wi soldats muɗum ɗiɗon keddi ke hen capantaton du barminama kaɓorɗe du boni fa heewi yo sikkitaɓe jeeɗinkoɓe goni golluɓe katorra keɗoɗen na Oumar Waygalou
ille beete kecco bati bomboyɗe ɗe puɗɗi samde e kam minisma gonɗo to kidal to wakkati joni yimɓe ele sikkitaɓe wiyeede gomɓe caggal ɗiɗo bonandaji yo jihadinkoɓe ɓe kolliti wiide ko yaata soldats e minisma taton keddiki ley hen capantaton barmi ley hen woɓɓe an ton ka nawniki sanne wakkati joni o le heddiɓe ley hen ɓe du neɗɗo goto guinien ana hen ko yimɓeele woɓɓe ceedi wiide ley hen wakkati nde bomboyɗe puɗɗi samde tonde silimaji sappo so minisma heeɓi jaɓɓitade caggal muɗum du yiyama diwowo mabɓe ana diwa dow to malfeɗe kaaci kudi mabɓe ko yaata air ngay ɗiɗi oɗo bonanda waɗi caggal leruji noga e nayyi ko kanko ɗum wono keƴaɗo nations unis le leydi meɗen ndi o yano to kidal to nomo yano to kidal to nde dow holliti wiide wakkati joni o haali ton haalaji kewɗi fa nayiriɗi bangal jam e deƴere
yo miccintinde on président leydi allemand ana ley mali handen ɗo soldat sen temeɗe jeego e capanɗe joyi leydi allemand goni ɓeydanaɓe eɓe oniɓe katorra waɗi kulol mangol le gallure nde seede goto gonɗo ton wi de inare warti mono fu ana hinni golle muɗum hélicoptère ana wondi e weyde gallure nde dow haybude ɗum won kalduɗo e Assetou Kanté mo yiɗa inde mum ande keɗoɗenna Oumar Waygalou
wattu jeegom yande ƴaɓɓiri silimaji capanɗe joyi on wattu ɓeɗo yimɓele min maati bomboje ɗe ana caama to ministre kañe barkan Dakar to an nandita seeɗa tan kamɓe duɓe jaabi caggal muɗum nde min jii yiite ana huɓɓoyaade dow ɗum woni hono kabaruji komin keɓi ley hen ɓe kolliti wiide du yimɓele hewɓe barmi ley hen won mayɓe du wakkati nde ɓeɗo yimɓele garanno fa naata nde won darɓe fa naata jaati narra koyɗe so soldats e ministre ɓe jaabi ɓen hollitama wiyeede du wo mobile gongel pusugel ɗon bombojo gonno e muɗum beete hande gallure nde immiriki no nawi sanne ka wakkati joni o an nanditi wiide ɗum fu ɗum ɓuuɓi saabi won hélicoptère diwowo momin jiihi an diwa dow gallure nde
on kanko Mamad Saleh Anadif hoorejo ministre ma andini metti muɗum fewde e torra ittuka wonkiji gaɗuka le kan kidal ka ministre ma andini samarama taton barminanama du capantaton hono plateforme gonɗo le kidal wi ka torra jamnaki ngal guɓal wi kala heeduɓe dabare deƴere le mali tinno jawna kawral deƴere ngal fa dewrontinal warta ndenno kanko fad ag almahamoud gonɗo e plateforme haaldi Assetou Kanté keɗoɗen na Oumar Waygalou
ko
waɗi beete hannde ko iɗum metti sanne yurmede fuu wala le kolla metti amen fa ɗo haɗata hollitinde wiide wakkati joni o dumin jowti ɗum wonno yimɓele neldoɓe soldats mumɓe warde le leydi ndi fati ɓe kula fati ɓe joppitawno ko jiyadinkoɓɓe gondi e wadde ɗiɗo bonandaji ko sa ƴeewi ɓeɗo jiyadinkoɓe nde ɓe gaɗa bonandaji mabɓe ɗi fuu ɓe muncoto fa wattu nde ɓe keɓini sanne wattu fuu ɓurɗo welde wadde nde ɓe gatta ɗiɗo bonandaji miɗe mila wakkati joni ana hollita wiide yimɓele tawaɓe le kaldal e kawral ngal fuu ana kani dokki ndirde juuɗe fa ƴeewe yallah hono dewtere tongade nde hani tabirede wakkati joni o ƴeewede yallah gueɗe ɗe fa no mooɓe nokku gottete kaɓorɗe muɓe armé mali o wartire le nokku muɗum tuugo walde adunaro allah ndu fa ɓe kaɓa e
jihadinkoɓeterrorisme
kala miijoji moɗon ɗe jiɗɗo hokkuɗo oɗo mbawi foɗaɗa fa e dow bemal amen facebook dow studio tamani yimɓe ɗiɗon jomɓen kaɓorɗe itti wonki gollowo eaux et forêt goto sokolo le cercle ñono seeɗa en mbi yo le sewre dabaaji be chaawino goto naado goto ton wi wana joni woni arande e ngaki o golle nokku ton o Umar Waygalo haldi e dagali Kulibali mer commune Sokolo kedaden na ko mumini sendebu faccitani en
hanti bandiji didi anan jogi kabobe bandiji didi anan do moto ngaji be nati legal lurende sabi minen do min goni do lawol gol jagol nara gol do lawol be gardi kanko gorko o mo jodi le gollirde makko de be garatande be chaaki le nay tawi ben joppi moto ngaji tagal den be ngari so ben pidi mo o mila du ana hebanon mo sabi o ozo fore e golle makko o woni
hono civile en jeddom be leñol doy sako wartanobe luma adalax li Niger mursinama wonkiji mu en ko heba famede ton yodu yimbe dow motoji jetti jom en kaborde ngadi o golle hakkunde tarbiya e bundu azolax hedi kerol lede didide hono larme meden du dun sami hande e lei tuna nokku makonu mudde tumbutiyo kiloji chapantate joy do lawol gundam le nande heedi soldats en taton keddike hen taton barmi yogadu ele kayya embi soldat mobile soldats en gotel nabama ele hitane 2015 de anayafa elabi chapande jetti ko faddagol golle nedda kule mari do andana ana sowande 35 e fetere ko wanno hitane 2014 de yodum wullitango fewde e wayde wawde gollude le nokkuje do yimbe kasendini e notede kettino denna mumini sendibu ko faccitani en
rawani yotade kidalo e avion latiniki ballobe leydi ndi tampere teddunde lawongol ko yopita janvier betindundu golliraka rawani sabe mu balu fe hunde wawatano yotade kidal e avion o chakay bowo balliguji mali hori tidal chapande jedi e jeti heba hitane 2015 ko hewi e tidalaji di ko hayba anado bonandaji gadadi e gollobe mabbe ko ben jogi kanyi ko ben gollirta ko heddi ko anado basiji gawo kanye tombotu goni region ngaji to osha haibi di ti dalaji signati accord o buiti basiji ko woni bonandaji do gollobe mabbe region ngaji gawo kanye tombotu woni to osha hebi di ti dalaji golleji jadu kobe kanye jogi be kaborbe goni ti dalaji ko hatta baliguji di yotade mali Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji regionaji meden di keben tan famu hono to banamato yegol mere mere fawarde e sawrde worbe be kibe mu en nantata ko timmi beta hande yo yimbe temede dido e chapantaton goni sawraabe laami be banamba jetti o golle humanibe cellal leydi meden hono jardin sukabe suba safar hoto sare kana le tumbutu bisimi beta handen o yambereji kisanaadi macari wi de wadi yeso lami be region o fawarde horejo UNICEF sukabe jardin pale commune o fu kawri ele de yambere imadamu yo yirwinde kala ko lato nokkuje daranide sukabe famarbe hono biro syndicat janginobe jande lehire be Le lam seguto ngadi beta hande wadi beta hande batu mawdo famingol kabaruji o batu wadani dum faminde murtereji murtere wande chapantati lewru novembre ndu kany e tobbe keddide dartetede e do kaddude di do kabaruji hande yonji jango kedde hedade tan yewtere men ana yeso